Everybody know what it is, homie. I got my brother Sadko. Represent BYN. Water's in the house. You already know. Yes, sir. Woo! Let's do it.
BYN ndio guitar, dikisprani ndo navani na blaze kwa masaa, bize na chapa, udwanzi na katana, panga tenzi kumfasa, kupinga wezi we jamaa, izi flow ni barako, zisako mikacha, pozi na kata, bisi ndio zila, ukindisi na kushanga, mafansu waneaminia, kasi na vyo tembea, sina was, no jiras, fake MCs, chance waneachia na ima crazy nafasi, always kuichukua na sogea, wanapisha na manisha, hip hop maisha, hip hop amsha, CBT. Hivi ndio na warusha, MC na wakirisha, MIC nimeshika, kisha na kikisha, tensi za uhakika, wanaruka kirarika, madada na makaka na ikoneti, East Africa and all over the world.
Mwagasege, tumekuja kuwekeza, mwagasege, tumekuja kuwekeza, mwagasege, tumekuja kuwekeza, Mwagasege, tumekuja kuwekeza.
Teki Kanye West, the game wa West Coast, Snoop, Dre, Jay-Z na 50, Eminem ndio siseme, wacheki cash money, hip hop ndio kidume, kila kona zaidi ya nyaya za umeme, na flow ni poresi, snitch we ni teme, ni heme, ndani ya beat ni kolome, kama sele simba dume, hip hop bene bene, hip hop sio sebene, tamu kasenene, control zaidi ya tene, hip hop mikato, huu ni moto sio kitoto, kurwa sio doto, baba sio mtoto, ziwa sio mto, hip hop amsha, hip hop erimisha, burudisha, wakirisha, makini zaidi ya pusha, kivutio kama arusha, tathmini umondoko, hip hop ndio babako, ndio zetu kama nako, sadko, hadko, sikiriza humondoko.
Mwagasege, tumekuja kuwekeza, mwagasege, tumekuja kuwekeza, mwagasege, tumekuja kuwekeza, mwagasege, tumekuja